Kanangu, kanangu. Fofo modo ono wombe no hitinano habaruji ummatore ko studio kalangu waddata jeddire fu anda hande alal nimi alinyali abdul muni hawtidaade ummu umaru janganto habaruji di anda ummu jangoni
basi fo labul muni hande habaruji di gaddan den hettinan to be men
ummu dal habaruji meden di hande di anda ni en pudiran do anda hubere nyamede anda ni gan andude no siri natul jande lokol ko hitan dub ujuna didi e laso e didi yaade hitan dub ujuna didi e laso tati wona no siri yore Umu yotar pindinul meden ni dermu hande en gaddatana tariki Malika Saleh Hassan suka ummatore jangoto den ni der universite mo maradi on den ni kebudo barjari mawni hannu boru en duni faande en se kantenam fijoji cioninul balli
nonno ni abul mumuni tati lewru october ni dubi ya idi e nogay didi ni sokabe leddi ni sher wombe no janga nanga illa jangirde potordi fa tukka e hakkunegi nonni be natan der jangirde e kolde jajir kaleddi ni sher fu
non jati wadi ummu siryade duni fa hande natol jande lokolde andan ni waddi ko bandi en fanta chamsu yili der hubere nyame den den gandarude no siri o andan wana no wadi ren kettino ko waddi firta den gal fulfulde
don dal gal nyame en sigilaji do fi ko darto hono mabbe tiggol lekkol gol enan won e hore mudun to dewda le lekkoliji di fu ataman himbe no ngadi sondro gam batte windude suka mudun le lekkol jobe terbitte e kodi min tay hore jo en dan bitte do Saidou Mamoudou Boubacar o wi kulan tare de fu be kawri dum
suka on ni fem
se gonga min gasini fu tadale tawade der don ni woni rafi famude yaade to suka be jangobe gere e sarobe mudun seni wi ama suka be mabbe no bigi titte gada
reprendre une classe
kable ko min ji lo labi no jilo be bi joni oni e be belti sanne
je m'appelle Salif
mi ta kenana Salif classe joni njangami mi do welti sanne
je suis content je m'appelle Mubarak
Mubarak woni inde am mi do welti sanne sabu mi jangam fawoda
parce que je veux bien étudier
Sentam skabbe kay eden welti sane do mabtugo le kongol to saro mabbe kay dun latni ni chadal sane faduma inna skabbe jangobe gonnon
chakane hitane fu cede jande lokol e are jande e cede kadule no beydane cede no wodi do cede recreation e cede taxi kone do hokata sukam
le transport
natol jande lekol de andani mojjer sane yaade e lumo be enna sabbe kemando chotta kulantere je mabbe
Umu jeddire witina de andan ni dermun ni ummatore hubere agades de andan ni hewbe burtake gam wude lamna cakantaraje mu e
nonno ni abul mumuni buwal goldo ko gadi ni ko be kawri tuynigi di do ni tuynigi di ko kawri be gada tan don ni be baylat no be gada bamuji ko jodorte nonni nani ko jadimin Musa Mamman waddi
gam waddude ballaga mudum heba don buyta tuundiji ko tawte der galle agades fudu ko na hara manaji din endan dun sabi din manaji hawrama gabbatte golle wade tabata sukabe jottole lekkol sidi mohammed goto sukabe ummator sigilibe gollangal endan
l'objectif mana ko cholle manaji gol tawa kana e waylude buyta joppete di dolabi din ciagal gollal ko cholle manaji gal di bayloite wadede tabe ko jangirde lekkol
Chadale ko mana njopadi wadot der gallure agades dun latneke horebe gallurnde sakula sanne yer kawjere fil lamgol le mairi agades on haliri
aujourd'hui notre bab
sadorna ami momin tawdana ko ndarta filla manaji di fino chuludo ko min on fu wodi du min adake du wallude o suka umma tore yaade e pelle amin de keba walludemo der lawol koccol di manaji
dira massage de plastique
dun wala to nuji junadi de keme joy mana ji joppade ko suka ummatorbe enda hawri ele nyalande
nonno ni abdul mumuni en tuon agades en jaham belle yara do suka be ummatore nanga illa bikko de way bibbe worbe nonni gadube demal an ko dungu nonni be ketti
non jati wadi ummu kettino ko hasan mumuni waddi firta dengal fulfulde
boryandan dum
wobbe ngatti nyebbe e gawri gadan demal gal mi den jaa waddoide fakko e ha ko lilude arande no kay min nani no be dun sanne deele ko sakiti dun min kuli nyebbe den fundi mi gawri ndi ni yidi ndiyam hande
ayno dayno zakka haro fattaciri
irfar
min demi min timmini demal joni hudo kanni min jattami ittoa min gadda min cionna min keba ko min gadirli ordo diyan kanni woni ko gese den enden kaaja hande nyebbe den puddi finnude ko diyan dan enden
deno haro kayisi der faramo subo ni irka deni min demi hudo kon dabbaaji amin min gaddan tadum jon o ko demal hanti dum min pondi titana kali jeje amin wattude su fande wakati gollal pombe terre war
pombe terre lokko jomo ko gedo
nonno ni abdu mumuni min kalan do filla tariki me mo alal fu hande min kaltana do suka umma tore malika saleh hasan o jangodel universite mo maradi
umu e pad kandu ni fa hande watti barjardi enda ni barjori suka debbo wanda ujunaji chapande joy kan woni ko o hebi en kettino ko mohammed mamman waddi firta dengal fulfulde
o wodna dubi noga etati o wita kenani malika saleh hasan o suka umma tore jangole universite maradi o hebi mbarjaari mawndi hakkunde jangobe hono makko chapande nayon juube maradi tawa e zender o ma halana en dum woni ko hebi majjum
wollegi imin gatta ni woni wadugo goynaaki do hollugo maragal lobbal to sadramaaji goodi hano misali yahde loktoroji to nyibdiji jacci der jangirde e kol kando mi wangina gan horebe moddina fi on do
caggal waɗi hitande mum ɓere kanko malika omo golle ɗeɗo golle kulle ɗo wurtinɗe du konno fuu no woodi ko nangi hakkille makko sanne
dow fii ladde e jaaye no woodi goynaaki gon ki gammi no himɓe wuro maraaɗi gon no hawjoro tuyniiji manaaji ngam wuro maraaɗi no woodi tuyni sanne fudo to laanaaji piirooji ngaɗa koogol ngol ko hanndi dow woni keeɗe mawɗe deseteeɗe handana yi'e resaama ngaɗa wuro gon hana nder wuro gon sabi eɗum waawi waddi saɗarma dow fii cellal hano ñaw paɓɓe en e ko nanndi ni
malika o ni on watti sembe sanne e gollal ngal sabu yo mo yiɗo waɗa mballaga makko kanko du e yahdu yesso
miɗo welti sanne e barjaari di keɓumi gere kay tewtorde niɓe gaɗi to min do gollal noon ngal mi tuugi dow maggal dow mi ɓii leydi hana gam mi barjirino miɗum welkan sanne
illu o heɓi mbarjaari mawndi endan kanko malika o ni sukaɓe ummatore hewɓe jangoɓe hono makko no enda no henna gattanimo hakkillo o wi jaati hewɓe maɓɓe fuu cuɓakina golluda ni kulle makko ɗe enda do téléphone maɓɓe mbiteɗi smartphone ɗi endam
nder fijirde jeya pirtol ɓalli nani ko Habibou Garba waddi Soumana Amadou firti e ɗengal fulfulde
e dow fi ittodirgol kan ɗum woni coupe mo leydi afrique ɓe yettaki duuɓi noga e tati ko latol bal ko watte maroko duuɓi nani noga e tati fedde leydi niger nde endani noga e jeɗɗi lewru septembre ɗo galle ñamen ɓe kawowi ɓe guinée bissawo nayi e ɗiɗi nden ne jama ko ɓe keɓi ngu walliɓe ɓe jaara latol bal maɓɓe yesso eɓe pottoyto ko warto ɗum kam wonno côte d'ivoire ɗire ɓe ngeldu waɗoyte noga e jeetati yaadi capantati lewru octobre ndu endam leyɗe kewɗe du konnan kanka keɓi jama ko yaadu yesso no côte d'ivoire ni nonno du konna maroko sigiltoɗo potte ɗe endan hebɓe jama ko ɓen en
to bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala ngu ko ummatore dendan ɗo kokkol habaruji meɗen ɗi andan timmata seje ɗirgo ɗon nde Allah watti en.